Na zip kuwa bora platinum inanga yeah. Wine na car simple up na washata lines zangu bilingo shavadi kita cut kila mitindo dau limekoma niko clean now be show flani na wakilisha hip hop conscious kutwa kati na bariki bingo niko on top kula bati na baridi huku niko on fire sio yeah. Change na pakee yes uko sawa mix na cartel fresh uso mzaa mchaji wa missing next uko on top gold killer nachoshika uko mgao kiongozi wa swag nishafika mtamboni huwa siogopagi watu na sikiaga softy ajabu kila flow dap sija force mashaf kila flow rap ni icon
Tuna shine
kama Rolex kiwango cha juu kama gold ya Bombay pop texture za juu hii ni Congress mashairi ni shubiri hii si comedy. Sifanyi tena siri nipo loaded flow ya madini wanadai na majini tozo ya Kaisari na lipo mara mbili ninginiza medani kama skuma waitigi shine na mziki na shine kama kili jaro zikitiki na grind kama rimzi 20 inch na run hii dizzy physics na mziki ni mimi na shilling 10 mil kwa county na bado na bling bling jacks za machizi kwenye mifuko ya kaki chini ya city zimefichwa kwenye gari tafadhali kama mbali kuna blast usije pasuka kichwa we kwangu ni kingasti wakati
tuna shine XP's na wakali wa mda Tuna shine
nimekaza toka mwanzo nimeshinda kila haki mi mvumilivu sina muda wa visasi muda ni ushindi nimeshinda niko happy nazunguka kama saa mindo king wa nyakati nipishe tubadilishane mada nipe gold max mi nikupe green cheddar nilizaliwa nikakuzwa kwenye shida kula kwa mateso kutafuta kwenye giza sasa na shine toka ndoto mpaka future washa kikokoto tuzikokotoe picha mijadala zinajadiliwa poch begi za wauni zimepambwa kwa minoti bado na rhyme dili zote za kitaa kila dili la kikubwa kama nyota minanga na zipanga karatasi sina makuu master kwenye game nite gujuru sijali mwanzo mimi najali ya sasa chuki zote nazifuta na zizika nasi naziponya shinikizo la damu na ponya kansa nafuata protocol mini rasta ngoja ni shine nikae mtop nika acha mini grind ni puff my pop that master na magenge acheni to roll mikasa isukasa drip drip on drop
Tuna shine XP's now a call you a star Tuna shine I'm a star Tuna shine XP's now a call you a star